Ahe morena, ahe konyana, ahe morena, o setshabelo saka.
Lefika la ka morena.
Morena konyana, morena konyana, morena o setshabelo saka. 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 Morena konyana, morena konyana, morena o setshabelo saka.
Morena mpholose atle,
morena konyana, morena konyana, morena o setshabelo saka.
Morena tlempholose,
morena konyana, morena konyana, morena o setshabelo saka.
Banyoretswe o bona,
morena
konyana,
morena konyana, morena o setshabelo saka. Morena konyana, morena konyana, morena o setshabelo saka. Morena konyana, morena konyana, morena o setshabelo saka. Morena konyana, morena konyana, morena o setshabelo saka. Morena konyana, morena konyana, morena o setshabelo saka. Morena konyana, morena konyana, morena o setshabelo saka. Morena konyana, morena konyana, morena o setshabelo saka.
Morena mpholosedi atle,
morena konyana, morena konyana, morena o setshabelo saka.
Morena mpholosedi atle,
morena
konyana,
morena
konyana,
morena o setshabelo saka.
Morena tlempholose,
morena konyana,
morena konyana.